Power Records. Centrigo.
Maishani step up by step, lazima waze foray. Ili bade uje usi make, usipate wapambe. Cause now
hatunuki shida, mambia kupa ukatusha acha mida. The way to keep payback, ni kwa maya jiji tunawapa shida, shida.
Kweli kachoka, kachaka, mwendo wake mindo na nichosha. Kamaliza sendoga mapata, kakonda kakuko mwenye mdundo. Kweli chizi wangu kumunda, wazia tumbo lako. Ipili taja, lana sumaka. Sinuki shida.
Majungu yako yanafanya na shine we.
Sinuki shida.
Saka pay, anacha mare.
Maishani step up by step, lazima waze foray. Ili bade uje usi make, usipate wapambe. Cause now
hatunuki shida, mambia kupa ukatusha acha mida. The way to keep payback, ni kwa maya jiji tunawapa shida, shida.
Sinuki shida.
Saka pay,
acha maneno. Majungu ya kondo ya nani chosha. Usipo sema mbe ya unagwashwa. Unani jenge ya chuki bila sababu. Unatofauti na nyumbu. Wewe mbumbumbu. Jasho langu ni dakwa. Lina faliji, lina baliki. Wewe ni jibwa tu lililozaliwa kwa ajali ya ndondomu.
Sinukishida
jambeli masamaki mewasa uda. Sina jasho la shida.
Sinukishida.
Saka pay,
acha maneno. Maishani step up by step, lazima waze foray. Ili bade uje usi make, usipate wapambe. Cause now
hatumuki shida, mambia kupa ukatusha acha mida. The way to keep payback, ni kwa maya jiji tunawapa shida. Hatumuki shida, mambia kupa ukatusha acha mida. The way to keep payback, ni kwa maya jiji tunawapa shida.
Sinukishida.
Majungu yako yanafanya na shine we.
Sinukishida.
Oh we.
Sinukishida. Sinukishida.
Saka pay, acha maneno we.
Power Records.
Century Go.